Ayizulukeme ndinebweleka chukunyelofa edazwepodo fana bapu mileti yaku anopanuzo
wakalanyalotalo mwombwenye
makachuku eko yaka perichericha opulokidyo ogelega ndi ogelega walo na mwa
onwelu ndi ogelega walo na mwa ndi bala ogalaya na mwa bana basa paka na nyala yobunaka ebo buna bana nyenye nyaka chuku nyenye ba maji kulu maji nowa agoma weka lesia If I don't want to care, Womero want to push in a was is in a me go people landi ni malagala ena mwa Shivu kle tu shi beto Omeka ni of newi Ahunga ni balagala ena mwa Shivu Gabriel Chukuma Yezi bongwa nedo ni gadi Gabros ni balagala ena mwa Shivu Shashorie Royal Traditional Prime Minister Opo Haji ni Mostet Akwetwe Wunkizizi Shibet Motels Nigeria Limited Ogle Gowa
Eko
Shivu Kenneth Uzoho Alias Kendo Ohazume Abu Mwaka Mwane di namba Weze Mobire Kenju ndi balogala ya na mwa Chief Doctor Bedi nandi anagara Iyi wana buruela Kenelumu Sa nze Jieni hako Wome kabu na nyofosina Ndi balogala ya na mwa Chief Waigwe Kalo Obeke Fabriba Yone chivo muka kalo Opuzo Fabriba Ogle Gowa
Eko
Chivo Aike Orangusi Alako Sofi Solo Oyembe Newi Nibalo Gala Ena Mwa Chivo Denis Okafo Eze Mwashi Neme Love Newi Kene Lomu Chivalo Imo Ezu Deno Funewi Ndi balogala ena mwa Akana buchuku nyelo madonu wa Iwele upaka we nye nye Iwele kankozo we nalungozo na kachuku Chief Zephilip Mwasu Godfada Abo wadikis of mbano Yeriba wakwa fibolanda Yese mano gecho foswama Ndi balogala ena mwa neno wa Chivu hendi ache kwelu Onone yi wano vashi Omekago wano farondi suaku Ebu bendike wano visi alangwa Ndi balogala ena mwa Chivu antone ze webuta Omi fuku wano foruku Red Fusha Motors Nigeria Limited Ogle Gowa Chivu Gori Winu Aikibe Kwe Ugo Awano Fokwele Anya Bulugo Yolugo Ada Fugo Kwada Chivu Komes Mwapese Maduba Ode bube wano fisu njaba Debu misu Weke debube Ndi balogala ena mwa Shibu hopu zotima Onwane tila rofo muma pụta obi ọkpọrụ gụọ n'ihu kwu ọkpọlọ ndị bara ọgaranya na nwa chibnaptọ iyu njeribe ọbụ awọ mma mma ekwu emewara ọkpọlọ kenelu m prince kolisa mụ kamara eze mana ọgechi eze kuli ọbụ awọ mma mma ndị bara ọgaranya na nwa injinia emie chukwu ka ọzọ ekwu eme ọbụ inyi n'enugwu steeti ndị bara ọgaranya na nwa
ọgịrịga
chibu henry ikechikwu iko o zuru mgbawara ọbụ ụbụrụ ọgịrịga ọwụwa
eko
chibu anaghị ọnwa dike igbo wan ọbụ igbo landị bala ọgaranya na nwa
igbo
chibrafel chukso keke eze ọnọdụ gọfụ mụchu chifrenke ṅụnobi ugochinyere ọfụ mkpere chibu jeoji nwaokonkọ nkuku mmiri na-akọrọ ọbụ ntịṅa injinia pọl erinne ugegbe anedo ezigbo nwa si okija wee bịa chibu mike chinedu ohiri sheman chibu ezekutive ọfisa it juli limited chibu amosus ụka ebulem osie ike agụ abata wan ọfọsumowu sheman chibu ezekutive nitra oau international limited
osike
ibe ji ama ndị agụba akalịsili
bụna ike ekike
ibe ji ama ndị ibe na-agala ọkụma
bụna ekike pakezi ekike pakpala ọkpọ n'aka ọbụla ọnọka eto nọkịa tụsedụla ọgịrịga bụ ọgaranya ndị ọgịrịga gwalụ na nwa
chibubito kabọ
ndị ọgịrịga gwalụ na nwa
eze gowa na ọkụ igbo landị
ndị ọgịrịga gwalụ na nwa
Eji nwa di bia ne mgbọrọgwu
Ebe du
Ọbụrụ dị ke kwuo kwụ jọji ya
Ebe kwụ
Chibu sili lọgụ egbe Enyo fu mushu Di bala ọgala ya na nwa
Ala adị ba shaka
Prince Nze Francis Ezu Ugochukwu Oshaga wa nọbụ mkpere Oshiwo Oshiwo ruwa e Di bala ọgala ya na nwa Nyenu dozi eku ya lọlọzọ Mrs. Oluchi Ugochukwu Oso di eri ako nenu wa Chibu Vitalis Emeka Iwu Agụ na-esobi ike ọgbọ eyi memba nọ Agakpele kigbe n'obodo oyibo Ndị bara ọgaranya na nwa Chibu Ogosinu Ama Echiobi Ishie nna bụ ike Nwanọrụ Oriakụ Nwanọgbawọ n'ezinụ ibite Oyiri Ọnwụ Dona Meche Ndị bara ọgaranya na nwa Chibu Sọni Nwakwe Nlebe Dum Iyo ha ọfụ ụmụanya Ezigbo nwa ụmụanya ndị bara ọgaranya na nwa Chief Smart Chigozi Ezeani Eze na Omeni Fọfụ Ishida Ndị bara ọgaranya na nwa Chief Doctor Tony Obotini Sowe Sibe Okuku one of you na Kwibon State ndị bara ọgaranya na nwa
Ekese Kubo
Chibu Sọni Chinedu Okocha Ebube Dike One Ọbụ Togbeje na Delta State Ebube Dike Ezigbo Nwa Ibuzọ ndị bara ọgaranya na nwa Chibu Sasa Ahize Ugochi nyere mba one of ihe ọma Agburuka n'ọlụ ndị bara ọgaranya na nwa Chibu Victor Okoro Akụkọ eze one of Igbo landị Gori Nigulet ndị bara ọgaranya na nwa Chibu Obinna Adurako alias BBC ndị bara ọgaranya na nwa Chibu Richard Okoro Afa one of afara ọkịlịkọ ụwa
Eko
Chibu Samuel Suchi Okwu Banego Ozurumba one of ata ọkịlịkọ ụwa Chibu BC Duru Odeji Njim of Igbo Landị ndị bara ọgaranya na nwa Ewele nke mbụ onye eze L.O.U. di kọcha Ọnwa na-etu ha one of fire Zumbise ndị bara ọgaranya na nwa Chibu Vincent Ejikeme Ezi Ukwu Odenibo ọfọ kwụdọ ndị bara ọgaranya na nwa Chibu Vitalis Ugo Okwutobi ọfọ kwụdọ Eti Okweri Okwe ndị bara ọgaranya na nwa Chibu Steve Ibesim Oscar Ja Oja Agbarisu ndị bara ọgaranya na nwa Ibeja Mandi Agụba Kalisili
Bulike Ekike
Ibeja Mandi Ife Na-agala Ofụma
Bulu Ekike Pagasị Ekike Pagbara Ọfọ N'aka Ọbụlụ Naki Atọ Naki Ya Toselula Ọgịlịga Bụ Ọgaranya Ndị Ọgịlịga Walụ Na Nwa
Chibu Agosi N'Oke Afọ
Ndị Ọgịlịga Walụ Na Nwa
Ọlụ Ma Ọpụta Obi Ya
Ndị
ọgịlịga walụ na
nwa Ọbụ obi ọfụ ihe ọma
Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Chibu Olike Fumu Ọlalụ
Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Omero Abi Ide na Nsa
Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Ndị ọgịlịga walụ na nwa Ọgịlịga bụ ọgaranya Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Chibu Erik Amadi
Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Ụzọ Ọfụ Ụzọ Agba
Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Uzu
Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Ndị mba ọfụ Nubi
Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Ndị bara ọgaranya na nwa
Ndị ọgịlịga walụ na nwa
Inspire us ichoku no nuno manu ugbeni na zu na kia chibu selesi ntagbo mbili nezo lora wano kumuleri nibalo gala ya na mwa kerimeka chibu steve ibebu omelora wano fogidi woodpeckers agana luoche di mane nowa nibalo gala ya na mwa chibu kisi lio kafo omi yuku wano fi yoma ogli gongwa yezi bongu munya nigadi Chris chinedu onye kuruje nibalo gala ya na mwa nyeno doze ya kia Mrs. Linda onye kuruje chibu matinu wadike ishe buruburo fi bolandi nibalo gala ya na mwa chief doctor Chris ude mezuwe aka jaku wano fokuzu wakili go uwa eko chief udano kwesi opu oge keneze opu muleri yezi bongwa nibalo gala ya na mwa chief ushe samelu mwako Sam Wright traditional prime minister of Umovo oku na chela of old umwaya kenelomu Chief Emmanuel of Isha Langba Chief Reggae Chairman Managing Director Service Station Hotels Nilasa Maja Lagos Engineer Chief Ikachibu Akasha Mwata Wano Mkwere
Mwende Mwado
Mwakala Yana Mwa Chief Okechuku Konye Jiako Omego Wano Fibuku Okemat Nigeria Limited Haro siye jesiye Wobu Nibalo gala ya na mwa Renouncing distillers Akenesi mayo ibo dima Yezi bongu yala nigadio
Fada
Chief Lainu sibejika Ogwe fome kania Nibalo gala ya na mwa Chief Ike Louis emwe bara Louis and Louis, aka juko wano fi yala Nibalo gala ya na mwa Chiva lai chosu ndibweze Idu ugo chinyana fi yala Sa London matata Wogili go uwa
Eko
Chiva mfosi nokoli Idu ezudo wano fi yala Dimo himiri nibalo gala ya na mwa Chivu haize ti mwabese o azulike Idu omero awano biyala Kenelumu Chivu eyo azulike Ogwe kome nipe Obusa kwa yala Nibalo gala ena mwa Chidu no kwechi Benchies Holdings Limited Ogle gowa Chivu chene onyeweke Ogwala shiko se wano fapo Iba buna nememe Mwanya dele manye wenisi Princess Njile kandiwe Yezi bongo no chado Nibalo gala ya na mwa Kedima kaja rose Ala haja rose Nigeria Limited Okili go uwa Ibe jamandi akufa kalisili
Bule kike
Ibe jamandi ibe nagalo kuma
Bule kike Fakese kike Papa lo ponaka, obono no kia to no kia, to sanola, okelega bo galanya, no okelega.